njagala mukama na yola bikolimba tosobola kumwagala gatenzo salira musango manyanti mukama kuyagala yasonyi wabona benenya na yegwa tendaba basonyi wabo kuba mainja amazima tosobola kwagala mukama gotalabayi nganza kulyo kupi muganda wo ondase buchayi wena kolo urunji wanjagala webali nyo na ye wena webu kama wo wancha wakaroli muchayi nyo echibichi mungu mchikwela vize virunji vyona lwachito jukira omurunji we walaba kojendi wano bobo saba mkulira wene nyabule chisera kubaka fana nyisenga mukama na ye aliakowa atulazo mukwano na ye fetulaze buchayi tusabia tusasire na ye fete tusasire mama tosala musambo nawe toli kusaliva omani chosiga atera chokungula yagala balabemu era basembezenga abuze muyambe tokuleka kukulira ddala tusala musango nawe tuli kusaliva omani chosiga atera chokungula yagala balabemu sembezenga abuze muyambe tokuleka kukulira ddala ngera mukama weya twagala faba yonona abo bonna bolaba abunonye mukama bamwagala ye naye lwakuba nti ne sitaani tabali mirembe kale yanywera sabira nnyo baganda baabo mbetaaga buyambi naye sikuba kuba mayinja manyalu n'olutalo ngera ffe balwanyi kale munno bw'akuba okugulu tomuleka muwalule mugende amukubye okugulu tayagala kugulu kwe kwokka naye n'obulamu takoma kukubba zikiriza tuli famire mweti abaana ab'endeemu omubi we yakyawa yakyawa ekika kino kyonna sonyiwa muganda wo bw'abanga akoze ebinyiiza gy'oli atera omuyambe omubi bw'aba amuzinzeeko naye manya tosala musango toli kusalirwa omanyi kyosiga kyosiga kibi nnyo okusiga obubi taata mama oli kungula bubi basembeza abo bayambe buyambi abuze yeetaaga kuyamba buyambi toba kubate toli kusalirwa mwotalisala musango bw'osiga obubi okungula bubi baagala balabe tuli boono ne babe emikwano gy'oli abali abalabe tobaleka tobaleka okubula tosala musango toli kusalirwa bambi kyosiga ekyo tosiga bubi tokungula obubi mukwano tomuleka bambi tosala musango asonyiwa bamusonyiwa atasonyiwa tasonyiwa Guma salamu, salamu sango.
Era basembeze.